You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Shanti qof oo Australiana mid kamida ayaa waxa ku dhaca xanuunada dhimirka sanad walba. Ruth Das waxay ka shaqeysaa Mental Health Australia oo ah hay'ad ka shaqeysa xanuunada dhimirka. Waxay sharaxaysaa siyaalaha kala duwan ee xanuunka dhimirka loo dareemi karo.
Sometimes people can feel overwhelmed or unable to manage daily activities and have difficulty sleeping. Or might feel an overwhelming sense of sadness or stress.
Mararka qaar qofku wuxuu dareemi karaa culays badan oo uu ku awoodi waayo inuu maareeyo hawl maalmeedka caadiga ah. Waxaa dhibaato ka qabsata inuu seexdo. Waxaa dhici karta inuu dareemo murugo joogto ah oo maalmo socota. Dadku waxay dareemaan walwal iyo walbahaar. Ma rabaan inay hawl maalmeedkooda caadiga qabsadaan. Appetite-ka ama cuntada ayaa ka xiranta. Waxay u walwalaan qoyskooda. Waxaa dhici karta inay soo mareen dhibaatooyin ku soo dhacay intaysan imaan Australia ama kadib markay Australia yimaadeen, taasoo saameyn ku yeelatay. Bronwyn Hall waa madaxa adeega taageerada bulshada oo qayb ka ah hay'adda Beyond the Blue oo iyaduna ka shaqeysa xanuunka dhimirka. Waxay sheegtay in la qabsashada dhaqan cusub ay qofka xanuun dhimir qatar u gelin karto.
Often it's the stress or the complications of settling in a new country. There's a lot of anxiety and pressure associated when you're
inta badan waxaa keena isku buuq iyo dhibaatada ka dhalata degida dal cusub. Waxaa jira cadaadis iyo culays lala xiriiriyo barashada luqadda cusub iyo barashada nidaamka dalkan qofku ku cusub yahay, waxbarashada, dejinta caruurtaada inaad iskuul u heshid, guri helid, shaqo. Dhammaan arrimahaasoo dhan ayaa qayb ka noqon kara sababtoo ah waa wax ku cusub oo ka duwan dalkii qofku markii hore ka yimid. Dadka Australia ku cusub inta badan ma haystaan nidaam taageero oo hore u jiray, sida qoys, saaxiibo iyo qaraabo kale oo ay ku tiirsanaadaan markay dhibaato dareemaan.
If they've left behind families and friends settling in a new country, it takes time to get your support network and have people that you can talk to about just the things that you're feeling.
Haddii ay ka soo tageen qoysaskoodii iyo saaxiibadood markay soo degeen dalkan cusub, waqti ayay qaadataa inuu qofku helo shabakad taageero iyo dad aad kala hadasho arrimaha aad dareemayso iyo waqtiga aad ku jirto. Inaad weli la tacaalayso dhibaatooyin hore kuugu soo dhacay iyo degidda dal cusub waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin cusub iyo arrimo dadku ay soo maraan. Inkastoo bulshooyinka in yaroo ka mida ay isticmaalaan adeegyada xanuunada dhimirka, haddana waa muhiim inay og yihiin in adeegyadaas ay diyaar u yihiin iyagoo lacag la'aana, luqado badanna ku qoran ama lagu turjumay. Ruth Das ayaa sheegtay in meesha ugu horreysa ee la tago inay tahay dhakhtarka xaafadaada ama GP-ga loo yaqaano.
The best thing to do in the first instance is to see a local general practitioner and make an appointment with them. You can also request.
Waxa ugu fiican inaad marka hore u tagto dhakhtarka xaafadaada. Waqti aad ka qabsato la balanto, waxaad codsan kartaa turjubaan marka hore ee aad arkaysa dhakhtarka xaafadda, isagoo kuu balaminaya turjubaan haddii aadan ku kalsoonayn inaad ku hadasho afka Ingiriiska. Markaas wixii ka dambeeyana dhakhtarka ayaa kuu sii diraya oo kuu sii gudbinaya halka kale ee caawimaad aad ka doonanayso. Iyadoo ku xiran halka aad Australia kaga nooshahay, waxaad awood u yeelan kartaa helidda taageero xanuunka dhimirka oo luqadaada lagugu siiyo oo waliba ku siiyo qof xaaladda aad ku jirto fahmi kara.
There are some services that are available in different languages. Your GP should be able to direct you to what services are available, but there are also special.
Waxaa jira adeegyo luqado kala duwan lagu bixiyo. Dhakhtarkaaga xaafadda ayaa ku tilmaamaya halka laga helayo adeegyadaas. Waxaa sidoo kale jira adeegyo xanuunada dhimirka oo si gaar ah ugu takhasusay dhaqamada dadka kala duwan oo ka jira dhowr gobol, gaar ahaan New South Wales, Queensland iyo Victoria. Haddii aad rabto inaad qof la hadasho oo aad kala hadasho waxa ku haya ama aad dareemaysid, waxaad wici kartaa hay'adda Beyond Blue oo nambarkeedu yahay 1-800-22-46-36 iyo weliba ururka kale ee Lifeline la yiraahdo oo lambarkiisu yahay 1-300-11-14. Waxaa sidoo kale aad internetka kula hadli kartaa beyondblue.org.au, waa websiteka Beyond Blue ah, iyo weliba websiteka lifeline.org.au. Bronwyn Hall oo ka tirsan Beyond Blue ayaa sheegtay inaad adigu wacan kartid hay'adahaas ama qof qoyskaaga kamida aad u wici kartid.
People can ring up on behalf of a family member or their children about anything that they're experiencing. So that's a good place to start.
Dadka qaar ayaa u waca iyagoo matalaya xubin kamida qoyskooda amaba caruurtooda, waana bilow fiican. Websiteka Beyond Blue waxaa ku jira macluumaad qaarkood lagu turjumay afaf aan English ahayn. Alan Woodward waa madaxa cilmi baarista iyo istaraatiijiyada ee Lifeline. Wuxuu sheegay in 10 qof ee soo wacaba midkood in luqadiisa koowaad aysan ahayn af Ingiriis. Wuxuu sheegay in telefoonada dadka loogu turjumo. Sida doontaba u mare, Woodward wuxuu leeyahay waa lagama maarmaan inaad caawimaad doonato markaad u baahato. Haddii aad doonaysid inaad heshid taageero xanuunka dhimirka, dhakhtarkaaga ballan ka samayso waa dhakhtarka xaafadde amaba wac lambaradan lacag la'aanta oo ay leeyihiin Beyond Blue iyo Lifeline. Lambarka Beyond Blue waa 1-800-22-46-36, Lifeline waa 1-300-11-14.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.